Downloaded from CopolaMusic.com.
My name is Chilewa. He's buzzing. Iwewe kampwa heafi. Olo wakambe panji sinisa kusia. Iwewe kanka vilafi. Olo walande shangi shaka kushe.
Smart on it.